pay attention. Bra pa 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 pa. Majabu.
Robbie Vi.
Smartphone. Stupid people. Love zone, chuki nyingi simple. Transform, negativity info. Naweka kwa positivity na futa evil. Moves, steps, na balance. Verse, nazonyonga hapa ni mabala. Yes, blessings, God ametawala. Wingi wapako na njezi ya ishara. Utoto ni hasara, ukubwa ni jalala. Ukauzwa dagaa, samaki anacheka hewala. Hewala, full form kandala. Natafsiri game ya bongo yele weke mbele sema inshala. Mizimu inataka rituals. Nekewe ulinzi juu kuna bad individuals. Wanadata kisikia swag himibiduo. Na size itazidi kuonana tu kwenye visuals. Kazi humo, pombe kari, bangi nyingi. Maisha ya mtanzania nkami sosi ntoke vipi huh? Kazi humo, pombe kari, bangi nyingi. Kila nachokiona ni tamaa na roya fisi. Smartphones, stupid people. Mungu apewi hongo ata ukishinda miko. Ya Kaisari usimpe Kaisari mimi nipo. Duniani maisha fedha mbinguni maisha malipo. Ha, Robi vibe kwenye vibe. Di kazi, kazi. Kazi, kazi.